handlen di kunika na nyanam kavelam ambangalaman tendi kunika na kavelam sanalam uzungafuna kuvana nabanye kobinto zakho zidingidolo zonke mntanam funa ujonke phezulu awu phezulu akuphela amandla fekobunzima funa ujonke phezulu awu phezulu apho uncedo lwakho luvela kuna andithembanga kuhlakanipha kwakho andithembanga nabantu yakubo mna ndithemba iimfundiso zam emfefe zikamdali phezu kwakho hamba ke uyoduma esizweni sungalibala ikhaya lakho intlonipho uthando noxolo luhlale lugqamile entliziyweni
Fumar na longa, desfumbe no saco.